ZLatestmusic.com. One cousin, the queen, Zambian queen.
Muta Chris, Denise,
Muta Chris on the beat.
Izwele mama, Izwele, kujitunda mina wasinye nako.
Mamela wena luko kupumbeka Ashekina wena muopulo kwa teka Mane inge ya mbuwa fa cinema Wena utavera mukima Umanana wika mbuse Veleka piliza kamuso Wona baba mubashile vahile Kusisia simupisi nunile Wena kutama bubotana Lika kufela au sana Au zivi seo seo kumbwa Zezi mulika zivorile Ya rekoda 4
Izwele mama Izwele Kujitunda mena wasinye nako
Leli zwele, leli zwele
Izwele mama, izwele Kujitunda mena wasinye nako
Kujitunda mena wasinye nako wena
Silupi guys, silupi
Silupi
Kujitunda mena wabamu botana
Watu kwa neke se ukona kubeleka
Silupi guys, silupi Kujitunda mena wabamu botana
Kujitunda mena wasinye nako wena
Kujitunda
It's a brand new one. Eo Casinalo, Muta Chris, Denise.
ZLatestmusic.com.